uyabona nje ngikutshela ubona usisi nje edlile wivu lengisele kheza moto kwenza yisho iblack card usekhawutshela umbona ukuthi uyasinda bathi isibambe nayo eyesinto ngayo.
Angihamba noTasha benosleep, Amanda benosleep, Ulisa noSane, bayabamba isamqhele.
Asiphethe noKhayla benobhishu, Mandisa benolisha, Amakhala tuchokolete, bayabamba isamqhele.
Angibizi uWendy noPhili, Asanda noMali, ingane zelo ngathi njiza, ngiphethe amadlaka angashwebile.
Akuvele kushube mekudaliwe ngoba vele besicakiwe.
Selekanike manje bafana bami, ungayiphathisa okwegqomu njengofiso noThuluzi. Niphathe kahle into eyiclean, sikhuluma 101, okuhlonipha. Sikhuluma ngabo mdix, sikhuluma nje kula countless numbers o-DJ ethi abantu abazinto ezimnayo.
Amana, 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 amana.